ngozi ngiyothanda ngiyothanda mama wami ngise ngozi ngiyothanda ngiyothanda mama wami siyangishela insizo naze ngifuna umshado zibone indlela engiphethe ngayo inkingi ilona siyangishela insizo naze ngifuna umshado zibone indlela engiphethe ngayo inkingi ilona ngiminyaka mina ngilethembile ukuthi uzongilobola mama isiminingi iminyaka mina ngilethembile ukuthi uzongilobola mama ngomshado maqondana ayimaqondana yena ngomshado maqondana ngomshado maqondana ngomshado 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 maqondana ngomshado maqondana ngomshado maqondana ngiyadubulula ayibo siyadubula isithandwa sami ngiyadubulo love siyadubula isithandwa sami
Yom Shad, 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 Yom Shad,